in another banger.
Western choice.
Are you got one AG?
Apana Maliza. Mina come, Mina Maliza. Yo. Apana Maliza. Mina come, Mina Maliza. Akina garuka. Balambajila mwende mikona higuru. Ndakarabuka. Wabotampa jire ndakukala kata. Ndakulu kutachiga. Wabotali muchiga ndakuyo muchika. Ndikawaka muchiga. Tusamani rwabu jebala chijulira. Yeah.
Apana Maliza. Mina come, Mina Maliza. Apana Maliza. Mina come, Mina Maliza. Anatoka magharibi, si mwengine yeye ni mimi. Mimi ni mokali, usinieta choze ni buladi. Nimezaliwa kujikaza kisabuni, ni kwa nini wanapa patikadi. Kiwanjani wanapa redikadi, kwa chakura wanapa mirukadi. Yeah. Apana Maliza, mina kom, Mina Maliza. Apana Maliza, mina kom, Mina Maliza.
It's Western why? Who is none other than I? Dibadi Burad. Otenyeta muchoze ni Burad. I'm born to work hard. That's why barampapa tikadi. Hachishahi barampara tikadi. Habiesano barampamilu kadi. Wabuanyo.
Apana Maliza. Mina kom, Mina Maliza. Apana Maliza. Mina kom, Mina Maliza. Sasa nimerudisha wafuasi wangu sasa mikono juu. I rap kama ufuasi nitakukalakata. Ninateremuka kiswa kama sio mswahili nitakuamia. Nimuvule mkwa kiswa tusamani lwapo jeka witness. Yeah.
Ants on the beat.
Apana Maliza. Mina kom, Mina Maliza. Apana Maliza. Mina kom, Mina Maliza.
Tinka mazile, ninge nisha kumaliriza. Tinka mazile, ninge nisha kumaliriza.
New model to a microscopic zurovarovanonic, yeah man.
Yo, Hero K, Aja Break, we sign out. Tunamaliza.